Hear the word and renew your life on 657 AM.
Goluhlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu ekuseni mlalelo kuyiviki lapho sigupha khona usuku lonyulo. Simbonga kakhulu uNkulunkulu ngikubingelela mlalelo egameni leNkosi uJesu Kristu wasena siphinde sibonga nakubahle nhlapho ukusiboleka leli thuba bahle uNkulunkulu. Akubusise. Mlaleli kuyilo iviki lapho sigupha khona ukukhushulwa noma ukunyuka kukaJesu enyuselwa ekhaya ezulwini. Kunemibuzo eminingi abantu abazibuza yona ukuthi uJesu weza ngempela emhlabeni, wabethelwa ngempela, wafa, wavuka, into efana lakho. Abantu abangakholelwa ekuvukeni nokuhlushwa nokunyukeni kukaJesu ubabona ngezenzo nangendlela baphila ngayo mlaleli. Nakubafundi bakaJesu kwaba khona nje lokho mlaleli ukuthi yena simbonile ebethelwa elenge siphambanweni kepha ukuvuka kona sisazobona emva kwesikhathi. Ake sizwe ke izwi leNkosi laphiyana ke ku Luke chapter 24 siqala ukufunda ku verse 36 mlaleli sizwe ukuthi izwi leNkosi lona lithini. Besakhuluma lokho yena uQobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kinina. 37 kepha bashaya luvalo besaba bethi babone ithongo wayesethi kubo nikhathazekeleni na, kuvelelani imizindlo ezinhlizweni zenu na, bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uQobo, ngiphatheni nibone ngokuba ithongo alina nyama namathambo njengokuba ningibona nginakho. Verse 40, esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo kepha bengakholwa ngenxa yentokozo bemangele wathi kubo ninakho ukudla lapha na. Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenane ukuthi kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshiwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, hayi egameni lebandla, hayi egameni lomfundisi othize, kepha egameni likaKristu. Izwi leNkosi lithi ke kube khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Kuqalwe eJerusalema. Nina ke ngofakazi balezo zinto. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalane emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Mlalele, uJesu wagqoka ingubo yamaJuda noma inyama noma umzimba wamaJuda. Mhlambeni ukuba wagqoka inyama yethu yabantu abantsundu. Abanye bethu mhlambe bebangakholwa. Kepha ke abanye ke bebengeke bakholwa. Kepha ke manje la izwi leNkosi liyasibonisa ngempela ukuthi iBhayibheli lakhuluma ngaye noma imibhalo noma abaprofeti noma noMose wakhuluma ngaye uKristu. Uma sekufezeka konke lokho, izwi leNkosi lithi abafundi bakhe bakaJesu bamangala. Ekumangaleni kwabo, iBhayibheli lithi wayesithi kubo ithongo alinamathambo, alinanyama, kepha mina nginakho. Ngakho-ke yimina uKristu ovukile kwabafileyo. Mlaleli, ziningi izinto abantu abaningi abazishoyo abajustifya ukungakholwa kwabo. Abaye bazovele bathi ungumlungu, abaye bazovele bathi uyilokhu, abaye bavele bathi uyilokhu, abaye bazovele bathi hayi uyidlozi naye ngoba wandlula emhlabeni. Ziningi izinto abantu abayishoyo. Kepha wena mlaleli, ngiyakunxusa ukuba ukholwe izwi likaNkulunkulu. Ngokuba namhlanje sibingelela egameni lakhe, senza zonke izinto egameni lakhe, sishumayela egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono ngoba isi lenkosi lithi ke yilona kanye igama lika Kristu elanikezwa emhlabeni ukuba sisindiswe ngalo ngakho ke alikho elinye igama mlaleli kumele silibize ukuze sisindiswe sikhululwe igama lika Jesu kungakho lapha athi khona ke kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono. Izwi lenkosi lalithi ke wayesebavula ingqondo ebafundisa imibhalo mlaleli. Ake sizwe ukuthi ke emva kwalokho kwenzakalani ke mlaleli. Wabahola baze bafika ngaseBethania. Waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Kwathi esebabusisa wahlukana nabo wenyuselwa ezulwini. Bakhuleka kuye baphindela eJerusalema. Benokuthokoza okukhulu babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu. Lana ke izwi lenkosi lithi ke wayesebaholela ke eBethania mlaleli. Ekubaholeleni kwakhe lapha eBethania bese kuyindlela noma bese kusuku lokuba anyuso noma akhushulwe mlaleli ayiswe ezulwini. IBhayibheli lalithi ke ekubaholeni kwabo ngiyacabanga ukuthi bebengazi ukuthi namhlanje usuku uJesu azohamba ngalo noma azohlwitha ngalo noma azosuswa ngalo kubona. Izwi lenkosi lithi ke ekubaholeleni kwakhe baqeda wayesephakamisa izandla uma safika eBethania. IBhayibheli lithi ke wababusisa. Ngakho ke ungasidebeseli isibusiso sikaNkulunkulu. Ngoba thina bantu sifuna izibusiso zabantu. Sigijima emva kwezibusiso zabantu. Kepha ke la izwi lenkosi lithi ke uJesu wababusisa uqobo lwakhe. Ngakho ke nawe ke mlaleli ukuze ubusiswe uNkulunkulu gcina izwi likaNkulunkulu kholwa izwi likaNkulunkulu hamba ukuya ngezwi likaNkulunkulu yenza ukuya ngezwi likaNkulunkulu lapho ke uzothola isibusiso esivele kuNkulunkulu uzobusisa ukuphuma kwakho uphinde ubusise ukungena kwakho izitha zakho angeke zibe namandla ngaphezu kwakho kungako izwi lenkosi lithi ke bazocibishola nxa zonke kepha wena uzoyibona le micibishola kepha isoze ifinyelele kuwe ngenxa yokuthi ke unesibusiso sikaNkulunkulu ake sikhohlwe izibusiso zabantu ake sibheke isibusiso esibalulekile kuneyibusiso zonke isibusiso sikaNkulunkulu la izwi lenkosi lithi ke waphakamisa izandla zakhe wenze njani wababusisa esebabusisa iBhayibheli lithi ke wahlukana nabo wenyuselwa ezulwini base bahamba ke mlaleli singaze ukuthi ke kwaba khona labo abangabaza lesibusiso sikaNkulunkulu ngoba kunabantu abaningi abangabaza isibusiso sikaNkulunkulu abangakholwa esibusisweni sikaNkulunkulu uzumiyothi hayi thina sifuna ukubusiswa umuntu esimbheke ngamehlo sidla naye inyama umuntu mlaleli kunesibusiso esindlula isibusiso zabantu isibusiso sikaNkulunkulu la izwi lenkosi ke wayesephakamisa izandla zakhe wababusisa wena khulekela nje isibusiso sikaNkulunkulu hlala ezinyaweni zeNkosi kholwa uJesu umlaleli ungayi ngezinto abantu abayishoyo ngoJesu wena kholwa yizo abaye baze bathi hayi iBhayibheli labelungu kwasha kwacima inewspaper asikholelwa kuyona wena mlalelo uma ufuna isibusiso sikaNkulunkulu ekusini nje kholwa yizo likaNkulunkulu vuka namhlanje ukholwe yizo likaNkulunkulu uhambe ukuya ngezwi likaNkulunkulu uzofumana isibusiso sikaNkulunkulu iBhayibheli lithi ke uzobusisa ukungena kwakho abusisa ukuphuma kwakho abusisive nezandla zemisebenzi yakho konke okwenzayo uJehova uzokubusisa uma ukholwa yizwi likaNkulunkulu wenza izwi likaNkulunkulu uhamba ukuya ngezwi likaNkulunkulu ugcina izwi likaNkulunkulu wenza konke izwi likaNkulunkulu elithi awukwenza khumbula umama kaJesu wathi kulabo uJesu athi kubo abathela amanzi emabhodeni lo mama wathi kuye kukho konke uJesu akushoyo kini anokwenza nawe ke mlaleli ekuseni ngithi kuwe konke lokho izwi likaNkulunkulu elithi kwenze ubo kwenza uzosifumana isibusiso sikaNkulunkulu ngaphandle kwalokho dololo ngenxa yesikhathi mlaleli ake ngithathe le ntambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.